ushonile Yesu sibusuthu fume kanjani Wemama wami ufume kanjani Yona waye Kona umuntu othuma eshonile Yesu sibusuthu fume kanjani Wemama wami ufume kanjani Yesu sibusuthu ufume kanjani